just want to dedicate this one to every young people in Africa.
Siwezi wait any longer unless ni ID. Mafikra ni naponda firewood to maendeleo. So mbele tunasonga, future yetu ni leo. Nili enroll kuwa painter ndio ni paint hii picture. Saa ingine amazing inasema ni time ya Africa. Angolia kwa approach vitu ni triangle. Ndio na kuje kikoi, culture na mabango. We've been this resourceful tangu kitambo. Africa ndio the future. Time si badai ni sasa.
Africa.